How many times do I have to say I'm sorry for the wrong that I have done to you? If I could, I'd go back and change. But I'm flesh and blood, baby, I make mistakes. Oh, not to want it, make cool for some. Tawezaje bila wewe, hasali wa moyo wangu. Naamini nilikuumiza rohoni. Naamini pia ulilia machozi mengi. Oh, najua nimekukosa. Sasa hivi umenichoka.
Pamoja milele.
Wewe ni furaha yangu. Ukiniacha nitakufa baba. Niko chini kwa magoti. Naomba nisamehe. Unachotaka, oh, nitakupa. Tabadilika juu yako. Sababu nakupenda.
Sitaki kuishi.